o ce luvia luvia ce cuile ce lala. Sala o iola. Efetichilo, capitolul ce cuile ce lala, o ce nimbu cea te toche e cuile talo. Ete ke limue, o lo munga vita tu via mole ha kombala ka ya vila hama. A vila hama wako vonga sala, o kuangilia o kulia. Kwenje eye a vila hama, wava mwila wava vela eye mwele. Ocho alume vapula a vila hama hati, sala ukaimove ukasipi. Ocho a vila hama watambulula hati, yo oko kombalaka. Umwepo katika lume watatu, wakala ngala Yehova sukwe ye mwele, kwenje wapopela a vila hama hati, ochili, njiavali kokuove kotembo yonjovo, kwenje sala ukaimove, ochita omola ulume. Sala woye velela, kwenje wayolako, momo alimaaye okuchita apita, eye koko lelele. Kwenje suku wapupela vila hama hati, nye sala ayolela hati, ochini he nyitavali, ame ndihulukai. Kuli he chimwe okuti, Yehova ochitokoka, kotembo yatu kuiwa, okuti kotembo yonjovo. Amenji yako kuove, kwenje sala, ochita omola ulume.